degmada saadheer oo keeda aragtay amaanadii eeda afsayliyeen eeda aragtay dadkeena faraxsiin iyo aragtay bilisa toosa biyo aragen aragtay eeda aqaan baliyada eeda aragtay iyo naagsan u leeyeen aragtay dhinaca amaankan eeda afsayliyeen eeda amaankan aragtay sidii aragtay dadka ka sii jeeda fadeen ilaa afar saac iyo ona aragtay shan saac ka sii jeeda fadeen eeda amaankan dhin suugi adilaahay ma hadda aragtay eeda afsayliyeen
isbeddelka dhinaga ganacsiga degmada qanso dheer ee iidan la ku dareemo faafayno sib
dhinaga ganacsiga aftarka iidan dil dheer ee aragtay ee qabta aragtay islaanka aragtay iidan aragtay ee injeeliyo sidoo aragtay aragtay oo aragtay usoo iyo la aragtay ee farxad aan baa fadeen ay aragtay ee injeeliyo ee aragtay ama shartiyo aragtay ee wali aragtay galada aan isoo aragtay lokodana sidi lama dir oo ii soo taahay ti ata aragtay darteen iga toro jareen hadda aragtay xagis la toro jareen ila qalwaan oo aragtay miyiga dadka nal ciri daan oo aragtay shaqeeyeen adeerti eeda farad iyo kumo ko tadi degmada qasaad ee ilaahay qadis
degmada qansa dheer ganacsiga dhanigeshe inta uu ku kooye
walaal dana aragtay ganacsiga aragtay 10 km ila 20 km ya baa aragtay hakaaf ku yimidaan ya aragtay ya roorka ka dejayaan si toosna ma aan galadaan aragtay gaariyalkii oo walaasahan galadaan inuu aragtay wal barbar ee jaha ku garaan korombood buul gomor u furo hadduu noo alaabaha ku shaar garaa sadaad gaalad eeda faylada ganacsi shoon eeda faylay waa barbarada hortii gaariyalka dabsadaa inaad doonan baradi aragtay xaalad doon eeda faylada
man sawbe inta baabuurtiyo 1.5 km magaalada kubasan iyo halka dejan alaabta
mayga gasabay aragtay dadkii oo adawgahay dadka ka naxariisan ee aragtay markaas biyan aragtay baawurkii agalo aragtay baawurka agalo koran baawurka agalo haddana aragtay midkii galabkii sheeno ba meel kanada uu lahayn dartee aragtay leeliyada ka dejayaan aragtay leeliyaha uu arku qaada aragtay rusho walaasho ku dhimeeyay ka qaada saasan sheeti oksuna daraadiyo adawki dartii sawan sheeti
jartay talaabii saarantaasi tii ku gaadan
laba hantaas ku gaadhay oo tijidteed oo aragtay ee oo furun oo aragtay ee ciidan kool galmiin oo dalawna aragtay hadii oo aad baato aragtay baawta furun aad hawada oo aad shaanta tan baawti ba ka tarka sugo saas dadkii aan ki awooday dad ku saaray oo aragtay jidteed aragtay kuwada furaw ee sidii isku ka maalayeen dabshaas ku gaabay inay arkayaan galbaan shaani adama aati aragtay 10 km ila aragtay 15 km 20 km baawto la kuwada kor saas dartee baawr aad shaantay jidkii kor oo furunaayeen oo yar ku ama dhibtay qalbiga nishaani saas dartee aragtay aan ku heliyaan
tan sugow ka amaankii oo nadaafiyow ka jidate ay siin kor surin meeta qabada san horta lana
qaraaro dinniga dawladda ay ku sugow in markaasi oo nay howlgalkaas intii aragtay ciidankan aragtay gaadid shay walaashay la dhamaatay howlgalkan aragtay dawladda aragtay amarta soo aragtay nidaamada aragtay kilometriyaalka oo ciidanka dego kor iyo ciidanka kuhool gala doona barnaamijyaalkaas intii la xasku ka dabar hidaaw dartii waan ku sugnaa reshaaradda kale saasoo adeeda faylata dinniga dhow magaaladana xaalad degeeda faylata hadwal kale dablaa ma jira howlgal aragtay una samaynay jaro tuulooyin oo la sheeday aragtay adin adawg la ku sii jeeyay goobo badan la xaroogay laxaan ku dee laan ku naadal isku jarta laakiin haddii meel aada seeta dib la hadlaqdoon aragtay adawg waalgeed fuulhaato aas ku nagade aragtay yoona makaasa isdibaahyaa dartii aragtay saas jarta laakiin meel aada naadad goobo ahoon technical ma jarta
meelisin seetan sawbtiisan ku nagadaasa meeta
maya howlgal la inaan ka baxay degmaan iyo onay aragtay ciidanka markii hore ciidanka aragtay koofar galbeed ka dhigtay tababarka ku bahay ciidanka oo aragtay isku roog laabahay oo dhan ciidanka isku normaal ahay saas dartii aragtay leelahaan ku nagadaay aragtay ciidanka aragtay mashal ku haana saas dartii leelahaan ku nagadaay
tan amni ahaan degmada qaso dheer sida uu ka
degmada qaso dheer aragtay ciidan faylata ilaa ahaan ciidan faylata xaaladdan ciidan faylata oo ku aragtay ku farax badan iyo maal aragaa waxa jira
ka maamula hantin sugowka amaanka maalinta ciidamaysan ku qorsheysan yihiin
waa in la qorsheeyo ma jeedin ku qorsheysan sidii uu ku noqon lahaa oo aragtay ilaa kormeer kiraad 2 km 7 km ama riyaha wadada sheedoyta aragtay dhulkay maanka ciidan faylay ciidan faylay inta farxad ee oo absalaan aragtay tan iyo sidoo aan aragtay uu ka